Gotcha.
My boy look she nearly just back with his nine. Mina ngiyacava ukuthi ifile mina blind.
Yebo.
Ichantana yelcina njengespy. Abazokhala inkizo endleleni enkani. Angithengi buso mina mina ngispy. Unemana, unedlala. Ifuna izinto ezishaspe yayifile. Awanda abanye benufele nemizwe.
My kindness for weakness. You took my kindness for weakness. Kumela ngaphandle. Angifuni imfanelo zami. My kindness for weakness. My kindness for weakness. Kumela ngaphandle. Angifuni imfanelo zami. Zishanani kanti khamba. Into yakho izowenza sicaba. Ungazi isizwe sihlangane. Kumela ngaphandle kleva sicaba. Bungazi isizwe sihlangane. Kumela ngaphandle kleva sicaba. Clever Stumper, Kumela ngaphandle, Clever Stumper. Zishanani kanti khamba. Into yakho izowenza sicaba. Ungazi isizwe sihlangane. Kumela ngaphandle, Clever Stumper. Ungazi isizwe sihlangane. Kumela ngaphandle, Clever Stumper. Clever Stumper, Kumela ngaphandle, Clever Stumper.
Yabona lento yami yokuthambisa isandla yenza abantu bangijwayele kabi. Yenza sibadalele iplan. Yenza sibadalele kabi kacha. Kacha. Same tip kacha. Nacho kacha. Our sticks kacha. Our easy does it kacha. Show.
Best great show.
Emapantule,
emapantule.